نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم kule mikizika baada yanga mchislamu kembele ya rimemika Allah subhanahu wa ta'ala ni mtu kuhuza kwa sababu unizmina wama kala utichitila wa mwe watu wa tsebu nditsebu nga kale kutu mwe watu utu umangu kali la kushima kali la kumula kuila Allah subhanahu wa ta'ala kwa mabe saa kuzita ngela utisunga bedimu oyo nisholinga yori mwina mwage tizi ndikila pae fetoka uti yaim palipena pake pamene tukula kuitsa tufuni katibuili ilimu Allah subhanahu wa ta'ala mandali sunditi ndeleza Allah subhanahu wa ta'ala zibita kwa ntubi kwa watu maliza tumiki Muhammadin akubanja wake masaba wake ndi onse amene anagwira ntchito yofalitsa dini imeneyi kuti mpaka na ifeyo itifike monga idatipezera kwambili pachatumakhatu kambirana nkhani yokhuza ndi masahaba radhiyallahu anhum maphuza miyoyo yawo makamaka zinthu zina ndi zina nkhani zimene zina ndi zina zimene zidawachitikira akuluakulu amenewa ndipo lero kwambili tikambirana pamutu ujawo kutisana ndi kusamalitsa pofotokoza hadithi yochokera kwa mtumiki sallallahu alaihi wasallam kusamalitsa tili munyengo munthawi imene wina aliyesa kumangozila katulira akangona mawa altumiki sallallahu alaihi wasallam pena pake basi kungobwebwera kungoabwebwetuka kungo zimasulira mwa iye yekha monga mmene iye akuganizira ndiye dziko lapansi ndimene lapita asilamu ndimene ali pa tsiku lalelo yeti sitikubwelera mbuye ndikuyang'ana kuti Allah subhanahu wa ta'ala anawapasa mtima utani anthu masahaba radhiyallahu anhu amene ankachita mantha kuti abweretse mawu anthu sallallahu alaihi wasallam awayankhule mawu anthumi sallallahu alaihi wasallam azibwerezi powolongo solla ena ngati sakudziwa bwino za nkhani imene olemzeka Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhu afotokoza nene kuti nthawi ina adafunsa bambo ake omwe ndi olemekezeka Zubair radhiyallahu anhu unoti bwanji simmafotokoza mahadithi bwanji simmapanga nareti simmapeka simmachita riwaya bwanji simmalongosola mahadithi anthumi sallallahu alaihi wasallam monga momwe amachitira masahaba ena radhiyallahu anhu ili ndi funso limene mwana akuafunsa bambo ake kuti ayi ine ndiye ndimawamva masahaba ena ndiyena akulakatula mahadithi anthumi sallallahu alaihi wasallam bwanji inuyo painokha bwanji simmalongosolako mahadithi anthumi sallallahu alaihi wasallam yeti wolemekezeka Zubair radhiyallahu anhu pamene ankayankha kunena kuti sindinachokepo kumbali ya anthumi sallallahu alaihi wasallam soza nthawi zonse ndinkakhala ndili ndi mtumiki sallallahu alaihi wasallam kuyambira pomwe ndidali wa chisilamu kuti nthawi zakuti ine ndithakukwanitsa kufotokoza mahadithi omwe zikuti nthawi zanena kuti yeye anali ndikuthekera kuti akhoza kulakatula mahadithi anthumi sallallahu alaihi wasallam koma panali chimene iye amaupa ndiye akunena kuti koma ndimaupa ndimaupa koma ndimakhala ndi mantha fa nthawi ina ndinamuva anthumi sallallahu alaihi wasallam akutchulapo kanthu chifukwa chomwe amachitira mantha kufalitsa mahadithi ndinapa mtumi sallallahu alaihi wasallam akufotokoza nena kuti amene wandinamizira mwadala kupeki umene kuti anthawi zanena kuti munthu amene wapeka hadithi ndikumanena kuti ndi mawu anga ndi mawu anthumi sallallahu alaihi wasallam yetu munthu amene mtumi sallallahu alaihi wasallam ananena kuti akonsekele kuti nyumba yake ndiku so anangonena kuti ndiku so sizikudziwika kuti ndikuti ndiku jahannam ndikuti ndeti mpempha Allah subhanahu wa ta'ala kuti alichotsere matenda amenewa omango bwebwetuka omango ulangati kumango kumanena mahadithi amene iweyo sukwadziwa koma ifoyo tikufuna zikometsere zikome kumbali yako ndi umabweresa mambo nawo ndi awo kumunamizira mtumi watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndi mpempha Allah subhanahu wa ta'ala tetese mpempha Allah subhanahu wa ta'ala kuti adali adalitse unalesi paikha paikha ndi kutipanga ukhala anthu osamalitsitsa pa mahadithi a mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam.